taasi hadii aanu kaga limaadno wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijkaana ku soo koobaynay shalayto oo ahayd maalinta ay dunidu u astaysay la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ee haweenka loo geysto xaflado iyo shirar wacyigelin iyo xog wareysi ah ayaa dunida dacalladeeda meelo kala duwan ka dhacayay magaalada washington ee caasimada dalka maraykanka waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa filim laga sameeyey qiso dhab ah oo gudniinka ku saabsan oo ku dhacday ifraax axmed kaasi oo lagu magac daray girl from muqdisho amaba gabadhii ka timid muqdisho filimkan oo loogu talagalay dadweynaha aan aqoonta fiican u lahayn gudniinka iyo dhibaatada uu gabdhaha gaarsiiyo khaas ahaana nooca fircooniga ahi waxaa daawashadiisa ka qayb galay jaamac buulo jaamac oo warbixintani nooga diyaariyey
Look at this school.
Okay.
You have a chance?
Yeah, sure. Can I take it?
Of course. Yeah.
Thank you.
Codkaasi waa Ifraax Axmed oo hadiyad ka gudoomaysa qoraa Soomaaliyeed ee degan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington kadib soo bandhigidii filimkeeda. Inkasta oo qisooyinka xanuunka leh ee ku saabsan gudniinka fircooniga ah aysan ahayn wax Soomaalida ku cusub rag iyo dumarba, haddana daawashada filimka gabar reer Muqdisho waxa uu kugu abuurayaa urugo iyo xanuun hor leh ugu yaraan inta aad daawanaysid haddiiba aysan waxba kaa soo raacin gabar reer Muqdisho waa qiso laga soo dhiigtay noloshii Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka
filmkan waa qiso oo nolosheeda ah sidii aan ku imaaday dalka Ireland iyo sidii aan ku bilaabay ololaha la dagaalanka gudniinka gabdhaha iyo sidii aan dalka Soomaaliya ugu noqday iyo sidii ku noqday sidii ku helay dhalashada oo dalka Ireland
bilowgii filmkan waxaa kasoo muuqanaysay Ifraax oo doonaysay inay tagto magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka oo uu ninkii waday ku dejinayo Dublin Ireland aadna uga xun in meel aysan rabin aqoon u lahayn ay nolol cusub ka bilowdo waxaana ku soo xiga rafaadka qaxootinimo ee dal aadan afkiisa iyo dhaqankiisa toona garanayn iyo bilowgii ololaha oo ay la kufaa kacayso mar aan wax ka weydiiyey Ifraax waxa ka dhaba qisooyinkaas waxa ay ii sheegtay in sida inta badan Soomaalida ay xiiseynaysay waddamo gaara oo ay ku jiraan Maraykanka, Ingiriiska, Australia iyo Talyaaniga oo ay ku tilmaantay marin ay inta badan Soomaalidu soo maraan qaybta ololaha iyo Dublinna waxa ay ka tiri
Ireland shaqada waxay ahayd mid sax ah oo safi ku shaqeynayay markaan ololaha bilaabay waxa ugu adkeyd dadka lagu shaqeynta sababtoo ah siyaasiyiinta markaas ma aqoonin markaas waxa u dagaalamay inuu dalka sharci helo markii kuwa qaxootina fanayna waa dhacdo run ah markii ugu horeysay nina ii turjumay anoo qof dumar ah haddana waxyaabaha qaar inaan nin kala hadlo wax wanaagsan ma ahayn tan kale Ireland aqoon ma u lahayn markaas gudniinka
haddaba qisadan in filin laga sameeyo sidee ayay ku timid Maria McKeon waa soo saaraha iyo qoraaga sheekada filimka ee Girl from Muqdisho
In 2014 somebody from the United Nations introduced me to Ifraax to ask that I make a documentary I don't know how to make documentaries and in any event I discovered there have already been two documentaries about her
laba kun afar iyo tobankii qof ka socda qaramada midoobay ayaa i weydiiyay in aan documentary ka sameeyo sheekadan ma aqaan sida loo sameeyo documentary si kastaba ha ahaatee waxaan ogaaday in laba documentary laga sameeyo sheekada Ifraax waanse la kulmay qisadeeda iyo sheekadeedaba way xiiso geliyeen arrintaana waa ay xiiso gelisay waxaana dareemay in sheekadeeda ay suurtagal tahay in aayaha filim laga sameeyo maxaa yeelay waxa ay leedahay agabkii filim laga sameyn lahaa
Dr. Gada Khan waa xiriiryaha hay-adda USNFGMC Network waxaana weydiiyey inay wax ka kororsatay daawashada filimkan
No matter how much we think we know, when you with every story you learn something new, and every story you hear
iyo waxa uu yahay dhibaraha
sida aflaanta kale ee laga sameeyay Soomaaliya iyo Soomaalidaba waxaa dadkii jilayay filinkan ay u badnaayeen dad aan Soomaali ahayn oo iska dhigaya in ay Soomaali yihiin sidaa darteedna hadallo jajabisa ku hadlayo sida umadaha kalena Soomaalidu waa ay dhibsadaan oo waxa ay dareemaan in la canjilayo dhaqan iyo afkoodiba waxa aan Maria weydiiyey sababta aysan u isticmaalin jilayaal Soomaali ah.
But there are three lead roads, and then many smaller roads, and some of them are obviously foreigners, and some of them are Somalian. In the main, we had
Somalians. Way adag tahay inaad dadka ku qadciso inay lacag ku bixiyaan film aan lahayn magacyo ay garanayaan sidaas daraadeed waxay naga ahayd sidee xeega lagu xantaa si aan filmkan ugu hayno asalkiisa isla markaana ay shirkadaha filimaanta caalamiga ah u tixgeliyaan si ay sheeko caadi ah u noqoto farqad si fiican ayuu yeelay maxaa yeelay waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa Soomaaliga iyo Ingiriiska maryanna dabcan waa Soomaali kadibna kalimaha kale oo dhan aad ayaan isugu daynay in aan Yurub oo dhan ka helno Soomaali kalimahan buuxin kara
Iman Barre waa gabar yar oo Soomaali ah kana mid ah dadkii daawanay filmkan waxa ay ila wadaagtay dareenkeeda
It wasn't necessarily a new story. I've always heard about the story from family and friends. But like someone mentioned,
ma ahayn sheeko cusub dabcan mar walba waan ka maqlaa sheekooyinka qoyska iyo saaxiibada balse sida uu qof meesha ka sheegay muhiimaddu waa inaad shaashada ka daawato sida uu qof dhibtan soo maray uu u sheegayo ma aha mid ay ka sheekeynayaan hay-ado aan dowli ahayn aysan ku sheegin dad sheekada bannaanka ka ah laakiin qof ay sheekada ku dhacday oo dalkii ku noqonaysa si ay haweenka kale u caawiso
Iman oo ka hadlaysa dadka filmkan jilayaasha ka ahna waxa ay
tahay But I will say that it would have been nice to see more Somali faces in the film.
Waxaan dhihi lahaa waa mid fiicnaan lahayd inaan Soomaali wajiyadooda ku arko filmka. Malahayga tani waa mid dalbaysa in Soomaalida jilayaasha ay u soo baxaan oo isu tijaabiyaan hawshan.
Filmkan ayaa dhawaan lagu daafuri doonaa dalka Ireland. Oo sinimooyinkiisa laga daawan doonaa daahfurka waxaa marti ku noqon doono madaxweynaha dalkaasi oo gacan siiyay hay-adda Ifraax Foundation ee ay Ifraax Axmed u aasaastay inay ku howlgasho si ay qayb uga qaadato dabar goynta gudniinka haweenka